/TBS. Check. Ah, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me. Everywhere champ, mina gonga mifuko. Sikuli happy, mina kula kwa jasho. Buda boss, mi ukaza mgongo. Tafuta yako kula pia acha kinyongo. Wanasema vile niko down yane chini. Kazi najipa pesa iko kwane nini. Apiso maina wapatia kama dini. Cheza mbal, game yako iko chini. Sikuje na switch, kuja na panadol. Sita kunja sura, ndaenda viral. Siseme na kill, sema na piga miss. I lay out my eggs, nangoja tu my beats. One for yeye, two for mimi. Three for wewe, unanipa kiwewe. Itie bidi daily, kifiki kilele. Ukuje kwangu daily, tukule mchele. Wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me. Day or night, nita bring down Babylon. Sinanga side bag na beba tuka nylon. Mkono juu, nabonga kama Nelson. Thank God, ani achi niwe lonely. Nikute kwa ni na my knees. Sipigi chest sana, mi na kneel. Spirit iko full, no big deal. Napenda God sana, opuzi not for real. Nashugulika na life, kwa niko nini. Smile ndrunda, naishi kaloleni. Sifi na nja, na feed on my pumpkins. Mtoto wake solo, and I mean. One for yeye, two for mimi. Three for wewe, unanipa kiwewe. Nitie bidi daily, nifike kilele. Ukuje kwangu daily, tukule mchele. Wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me, wanapuliza tu. Wanapuli, wanapuliza tu. Go tell me. Wanapuliza tu. Go tell me. /TBS.